amadzambi.com. Super vibes.
Mwana uyo akusevera amene yomo musunge bwino lilime lake ndilo feverako amene yomo mutenge bwino akatopa agatodwa
mbatani
matia mfumu mwana meneo adzala mulila inu osamutora kati mwaiye muli nyimbo kodutsa pakati pa zipinjo mwanayo adzaimba inu ameneo adzaimba imbo za chimwemwe pa misomziya zolimbitsa mitima ya pambe wampanga veso yonyamula utenga wabwino msamulegelele mulele ni lele ni mulele ni lele ni mundilelele manayo kotakula nditatsetseleka mulele ni lele samuyanganila pansi kambaka kuchepa kwa pasi. He's got big shoes to fill, agala kwita mdzudzuleni mwachikondi, agala kwitawo samuma na chikoti. Adziwe moyo ndi choncho kuti ntchito zibala zipato. So he better wake up, keep his eyes on his maker. Nothing will come easily, remind him to pray for his favor. Don't you look no further. Dina kukonda gale usanjire kubemba anabereka gale bambo wako amlengalenga wacholinga vukulenga yemwe wakupanga veso yonyamula utenga wabwino msamulegelele mulele ni lele ni
mulele ni
mulele ni lele kotakula nditatsetseleka mulele ni lele ni mundilelele mwanayo adzachuka
www.amadzambiwe.com.